nyande fu bibbe mali buri woytaade hollitinde faddeteede ciagal saabe no jirete ci tawa le service lamu ci tawa le ciudi doctor fandara neda ana fawi no jireteda sini yogabe ana paami dun yogabe kolti wiide e dum metti
e wi bamarankobe yingo ana yafina hunde fu feifa keba yimbe an hani ko moddina yingo ma to njaada le adnar allandu fu yingo ardi so doctor so lumo sanatawe ado jogi yingo lobbo homa fu e hakkille mun yimbe hewbe jatata ko dun
yingo ana jogi nafa sanne lei leydi meden di wattu joni o andindo kabaru fina tawa fode Musa Sidibe holliti wiide dun wana joni fuddi lei leydi meden di mon fu wadan hore mudun e yingo lobbo sini ana ya le nokkuje yogaje o beydi wiide kadungal an hollita ko neddo woni
lettre humaine
illa bi adam andi hunde so fuddi bornade sendugol naati hakkunde yimbe neddo ana way bornade fa gasa yimbe arande ana borniro lefaraji ledde e kanya kulleji goddi kasi kase e ngarti e fina tawa meden yimbe be jaati cienda to ko e muy en bi adama yo yingo mun non a wawa taweda didi yede so borna kadule di hana
tabiye d'une certaine manière
tawene e wi andido kabaru nedda ko professeur Kawale Togola subade neddo sabe yingo mudun don ana way wadde kutteji fu buri le service ngaji e wi mako yodum taguji kandi teddinede
ça crée des problèmes parce que
e dun wadde tidallaji kewdi sabu a tawa yimbe be fu ana domi golle o sa tawi yimbe fati doma turuma wana an hollata horema wana an wiyata du be ngadene ka a tawan yingo lobbo ngo ngarduda dum pusata be tawda tonbe ardine fes a wi'e fe hunde yimbe be jaati baaji min to ko e mabbe wadande ma golle o
pour se faire servir en premier
bingel adam wawa yade ciagal no yirete e wi andinde o fina tawa kano jamarende anandarta himbe fu ponde le service ji di yalla golleji di anangasa no wirete ni wana kadungal watta neddo yingo ana wawi wofinde wattu yoga.